oluyire nkukubye abadde jjalibu gweddamu ekikolo ogenda kundaba olingiriza ki obuwala obwajjula kazikya mwami olabye n'obwensi okutalikkomo eno nvuga mmotoka olingiza bakazi onoonya okuntobeza ebifunvu leka gwe nenvaamu nkomena wano tafuluuka maani naate olina mpisa yanaakutambuza ebigere entuuke bulungi fabaana b'emmamba toluzanyisa bw'obanga owulira oyo yabakazi ne bulijjo ndekayo nenkuggulira okusinga londeera ensangano nnumya nga weeraga obwami bw'olina entobo obwo obuleege bw'ozimbya n'obuwanika butwalire bali abawala abootunuulira yeeke wagula mmotoka ng'atunaalaba gyenatukwanira n'embwa olw'omulugube kati nnogenda n'oyenda w'onoomalira onoosanga emmotoka yonjiza essiri giddira era ndayira genda mweyagale ne baganzibo ntenze obwavu bw'empisa ayogera ayogere si kigaane zino nsonga za munju nnyomba na mwami waziyingirira tomanyira omusajja omwenze ennyaako z'omutima ne bw'aba n'ensimbi seegazaanya nfunda n'omwava alomba n'ennusu nga naye nkimanyi nti abawange leero bakyala bannange twajjirwa ssimu songedde abaami obwamalaaya singa madde n'obuyinza obuziremesa olwaleero zibadde zikomaawo nomobayiro y'omwami ejjudde bakazi lwaki basajja bannobbode bakkubira bizinensi zannabakiiza okola naabo ng'oli malaaya nnyo taata luusi z'olina n'ekintu ky'ompunyira kyesiyogere gw'omusajja omwenza ntama bwange naggambye genda n'oyenda w'onoomalira onoosanga emmotoka yonjiriza essiri giddira era ndayira genda mweyagale ne baganzibo
mukazi oba alikuki senga jjanda abano nensiweera kuba kino kyetuliko si bufumbo nnyabo buno tuli ku lutalo nga bajasi mukyalo nkubya n'oluyinga ojoga obusungu bunzitanfe ekiruyi amateeka agatufuga aga mmotoka gewandisoose n'amaluusi okumanya gyetugenda ne gyetuva mba ndabayo ne sayidi mba ntunula obwo obupande bw'olaba obw'embaati mu mateeka ga turafiki mba mbusoma wali emabega w'otabukidde olw'omuwala akapande akabaddewo kanyamba ni mu maaso gye tulaga wazibu nnyo batulabula obutadduka olw'ente katole okubaga oyimanye nnyo obuzira ndowooza ofuna n'essanyu bw'entomera oba oyagala nkuvuga ng'ebikusanyusa ojja ogula ekkuba oba osobola ndyoke ntuule bulungi ng'omugogo kale awokemagamaga oba oyomba kati lengera kyetukoze ab'emabega twapaakinze mu kkuba otubalwisa wulira eŋŋombe bw'ozifuusa eŋŋombe tebamanyi nti by'amaka binkuuba kansooke mbaviireyo mbasibye nnyo wabula maama luusi oswaza nnyabo
kyekikusiza ebbali w'ekkubo kirabika era otegese pulaani kyemmanyi ky'onoonya oyagala onkube kalegeeza weepanka etala luusi mwatufuganga luliitu abafulula museveni atuwadde nnyo eddembe taata ogeza n'okubako oba ompita mmere ŋŋenda kusibya taata luusi oyinza otya okwegaana eky'omukazi omuntu gwe nkutta olubona ntyo ndowooza bannanga entunuza ndali akapande n'omuwala abintabudde kale ensaba nsonyiwa ebweni mu ssiru kusibyeko seba akapande k'ente atege weegaanye ekyeraze lwatu oyo omuwala omwagala taata luusi ye n'ekikunsibako ate sikiraba onoonya okumpereba ebirwadde kanzireyo ewaka nsibe n'emigugu kuleke owasa akapande k'ente omusajja akujooga n'ateetonda asemba kanzira ye wafe ndi kuluta lo simfu kukanguleko wa saka pande kente.
Nechitiwa chama kwa chivurunga Songa bagarude muwa tugamba Tiasonga zamba kwa sinyangu Zagara ne mutesanga muli waka Siku gumba mkubonga baguagwa Katina bagogo gana goyumba Naba mtweji nadako kungana Songa nage kwa kubye nyizenyo Omusajja pakunkane nyakutuga Atene songa jolike kutawanya Mchala wandi badoje sonyiwa We wawo chinsipa kwa mwingwana Na inga zawe manye sengeja Wabula atensa nyuka nyobu mkubira Chiteke dedi mama ruso njagara Kakati njagara kutange chitu Mburi rachi kutuare nyomoyo
Zatata wabana njagara simu Ataka dono siku nsipa kuloka
Mwe kuwa yange jenineno mame bambi Nzene kuloka loru vanyuma
Kale giro jimbe nsime buongerua Kusonyi ya mazima tata rusi Tugendo vuke mmodoka atupena wano Bivuta konza biaka pande kende sinsonga
Banji nyaba tamanyi chintumaga Abatenze maimarusi wali omurogo Chokumoto nere simwa na finza Chindaze wa siri murugingo Songa fabate gero lujegere Obugofu baro kwe kubero kukuma Oyo mukaza ya garanza mutengira Orumu ya sabi nyonyo bozanya Zemba deno nyachimu kukanya Jokumuli mbira waka komoyo Simwa jimpe bulunji mutende Obufu mbobu kumenyo umbira Ababa kazo barabanga bategira Nayo bongo bumanyo bewo goma Chovango mnyigira ngolekamu Ibakola tubamara byekanya Sabalo itanga kwa jengolera Ebintu byange birimu nnyo mugaso Katimba saba munzikirize mbaddukeko Omulalu wange kimanye lyayomba
Era nsuno mbadde mukubo Ondese mmotoka okola kyeno Simanye era osoma amateeka ga kubo Okyetegereza obupande bwente
Mbade ngeze mkatare gula nyama Wabule bade mbina rongo Katugende tujirumbe chibuye Haba yote batera nyoko tundangapa